Yeah, Slide Records, baby. Dan Pro, from K-Bad Bullet, the X-Man.
Sinjagala omwana oyo, nze nasima omwana oyo. Aina engeri gy'ansanyusa omwana oyo, nze ngenda n'omwana oyo.
Nze njagala omwana oyo, nze nasima omwana oyo. Aina engeri gy'ansanyusa omwana oyo, ngenda n'omulungi oyo.
Nze njagala omwana oyo, nze nasima omwana oyo. Aina engeri gy'ansanyusa omwana oyo, nze ngenda n'omwana oyo.
Balala, nzete bankuba, nze sagala kumanya, biri ebya balala. Balia balala, nzete bankuba, nze njagala omwana oyo. Nze nasima omwana oyo, wade banchi bayo gede ebigambo mbo. Nze njagala omwana oyo, mwana oyo. Hey.
Kumatira kuba mokwano zita, when you wind up girl, you know your vada, yeah. You have only love and lambo, girl give me to your number.
Nze njagala omwana oyo, nze nasima omwana oyo. Aina engeri gy'ansanyusa omwana oyo, nze ngenda n'omwana oyo.
Nze njagala omwana oyo, nze nasima omwana oyo. Aina engeri gy'ansanyusa omwana oyo, ngenda n'omulungi oyo.
Leka nkubuulire enzonzi yabalala, Mungu yakutonda nakuwa byonna n'amakabala. Yambula kwenka n'obulungi, onyirira wala yolina kalanji. Asiri kuleka nze kubera lonely, akukwatako yatapata panchi. The way you wine a go run, wine to the beat and bend. Bakunaza kayayana, gola wanze kuyayanira. Wakula kabina maguru goli nechi watoba mbine ntunula. Nikiriza nkutwale wango mfumbire sijakuru. Bafego bagalonde kewa nonze nangaba. Sikiriza nkutwale wango mfumbire sija kurumia. Abo bafego bagalonde kewa nonze nangaba.
Nze njagala omwana oyo, nze nasima omwana oyo. Aina engeri gy'ansanyusa omwana oyo, nze ngenda n'omwana oyo.
Nze njagala omwana oyo, nze nasima omwana.
Hey, mwana wangu no malaika. Hey, aina engeri gy'ansanyusa ono yatabuka. Yeah, nobojiwana nana babola pareshi ya kila miya like baby do you do it. Ngele ngechikola munda lula miya love the way you turn and you wind up for me. Oh so hola, nazi munda lula. Njagala kumalula, yeah, 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 yeah. So let me see you walk your body, body blow. Well again, though you better than them, my girl. Me wanna be the only boy that you love, my girl. You know me, I wanna be your friend.
Nse njagala omwana oyo, nze nasima omwana oyo. Aina engeri gy'ansanyusa omwana oyo, nse ngenda n'omwana oyo.